asuke kwabamnyama. Oh, landishoneli langa. Kwasuke kwabamnyama. Oh, kuba kaloku mnanvuyo mzozwana. Enjabulo yam, ngeyexeshana. Oh, lindishonele, lindishonele.
Blue.